Asubuhi tu kukicha, minazianza pilika, mchana kutwa kutafuta, ni kutunze langu uwa, na uzuri ulonao, na kwate nyumbani peke yako, roina nyuma mwenzio, na tamani nishinde kando yako, na uzuri ulonao, na kwate nyumbani peke yako, roina nyuma mwenzio, na tamani nishinde pembeni yako, mina pata homa, jiani na watu kisimama, na roina nyuma, soko migurudi umechelewa, mina pata homa, jiani na watu kisimama, na roina nyuma, soko migurudi umechelewa, sambo ira kuruse, sumuka nevye uye kutali, jichunge mama, Penda, ni kukose mpenzi we sambo ira kuruse Sumuka nevye uye kutali Chichunge mama katu sitopenda Ni kukose mpenzi we Ulisajua mina kuchali sana Doma na moyo wangu neni uma Na kuomba kipenzi chunga sana Mana wapo wasopenda kutona Ulisajua mina kujali sana Doma na moyo wangu neni uma Kuomba kipenzi chunga sana Mana wapo wasopenda kutona Wakijipitisha kutwa kucha Mbile kwangu mshafika Usidanganyike na zao pesa Mbamba na magari hey. Wakijipitisha kutwa kucha Mbile kwangu mshafika Usidanganyike na zao pesa Mbamba na magari hey. Sambo ira kuruse Sumuka nevye uye kutali Jichunge mama, katu sitopenda ni kukose mpenzi we Sambo ira kuruse, sumuka nevye uye kutali Jichunge mama, katu sitopenda ni kukose mpenzi we Sambo ira kuruse, sumuka nevye uye kutali